yogera bulungi.
Remember where you got from. Sound your music powers, WCO.
Kulira mu bikonge biwanvu naye twakula. Twafukana nkonge kati bangi kwe besigama. Twakulembeza bugonvu nga manyi tegetagisano. Songa twabanga n'obusungu erebikondo lumu twafunyanga. Mu birala bye twayigaye. Mulino busungu nti bwambwa bukuwaga nti gendo mulage naye tebukugulidanga bo. No, muve ku bigerogero biri abatuwaga bye batugerera biri. Mbwe sekula mirambo nga temuli kuko temuli gwa mwana wo. Zenange nonya mirembe noye nji nonya mu mirembe edembe naye mu mirembe. Bagambe chita wakuru. Nzendi muganda wo jendoza sicholo wo saimeme katale. Oni na edembe ryo na ye tafuka mubi. Fenache tulwani dachimu. Wewe kanyano muntu bulamu. Atewe tutababantu balamu. Omwe baitobu kwa kwa. Mufe kubigero gero biri abatu wagabye batugerera biri. Mwese kula mirambo na temuli kuko temuli kwa mwana wo. Kwa bango nonya mirembe jinonye na imu mirembe. Kubanga muguno mulembe tewali chita soboka na ye. Gerere nga nyinji abayo gera banji. Muliro tekuzikiza muliro. Toyomba kakana Serukani birunji bya mumaso. Tuli baruganda baba kakana Seruganda. Twagala mirembe tujifune mu mirembe. Fena tulwanira mirembe tujifune mu mirembe. Shimanyo yagala mirembe na ye itamu mirembe. Fena twagala mirembe na ye tujifune mu mirembe. Fe tuli bato wabali na future. Tubere bagumu ekisera kijja. Obugumikiriza kirungi n'abawangala balaba bingi. Luli balumu ofune kusanyu. One day, one day. Fetuli bato wabali na future. Tubere bagumu ekisera kijja. Bambi mberamu. Bambi webereremu. Bambi mberamu. Bambi.
Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers.co.
For God and my country.